This is the Mahiting FM podcast.
One step.
Busile, Dr. Liv.
Dimela le kae?
Retail le kae?
Dimela ba re tswa ntle.
O nile le bosigo jo bo itumedisa pula e ne e na monate
ka mokgwa ke ne ke lapile ka teng weekendeng tse fetae ke ne ke dira ke le on call so ga ke a robala weekend yotlhe thoma abane ke ne ke lapile when I got home I think itse ne mo dikobong ka bo ma 9 ke be ke robala dot ke hepiela gore ga gone o ne a ntse a founa
kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-kgapetsa-k From
God, it's not even about for out or graduation or not, it's the quality of the sleep. Or our robala boroko bobun siam, boroko buta in bonali different bonanorsana motu picking a boroko.
Jaka letsa sila bo di chabashaba gompieno wena doc go ketikwa letsa sila bo di chabashaba la bo itekanelo jalo mo sila gompieno wena wa re.
You know, when it comes to health, khase ga gona any specific rules. I think the first thing to simula pele ka go sheba gore statistics is that madimia. So said logos bua today, it's not so much going to be based on statistics and things like that. It's going to be more of my own personal experience and opinion. The six observing ka health ya rona mo South Africa gantsi thata thata mo bathong ba ba e re dilang mo go yone. So ke bereka le ko di rural places mafelo e le gore ke di village ga gona access ya lo le a lot of ba sokolanyana ka go access the resources tsa bone. And one of the things go simula pele what I've noticed ka boitekanelo, we should always try to look at health from gona le prevention and then gona le go cure. Gantsi ga re ya bookelong re go tswara ko ditleliniking be le gore re batla go fodisa, mara ga re ka simola pele ka go preventa, mme gore ga o bona gore se se kgosang bolwetse ke eng, rather re fokotse go se dira gore go seke ga nna le bolwetse. Ka gore at the end of the day email system ya rona le rona go nna ntse re cure re sa thibele. So e simola very simply mo meng bo ba ba re tsana ba batleng go ima one day, obviously sentse o tlhokomela health ya gago gore o kgone gore ga o ima o belege bana ba ba itekanetseng, bana ba gago ba ha ba fetse go bona the next part ya go nna kganya di vaccine. Gantsi re na le batho ba sa dumele mo immunizationing and all of that, mare botlhokwa ba go entiwa ke gore kgona go thibela malwetse a mangwe le gore ha a ka go tshwara o sa bona any kind of previous exposure or that kind of prevention, o ka feleletsa le di complications tsene gore dipad. For instance, go botlhokwa gore ngwana kre vaccine ya gagwe ya BCG. It's not gore ya go preventa gore se ka kry BCG, but it can reduce the risks, the complications tse di tsamaisanang le go tshwara ke bolwetse ba TB, like tsone bo di-TB meningitis or other areas tse e leng gore di nna affected. So it's not gore ha re batla go vaccinate bana, ke re batho ba na le ditumelo tsa bone tse di farologaneng gore go vaccinate ga go a siama eng o utlwe gona ne go na le bo di-5G le di-what. It's not about that. It's about improving the health ya bana ba rona gore ba kgone go nna le opportunity ya gore le bone ba gole sentle, ba bone pholo, ba ska lwala kgapetsa, especially ka gore matsatsing ntse ke bona bomang ba tlisa bana gore e ngwana wa go tlhola since a simolola go a creation go tsang go pota kae. So things like that can be prevented, or at least the complications di nne reduced. And then after that, ebena go tshaba di diet tsa rona, ke bone gore one of the biggest causes tsa bolwetse mo bathong ba rona ke lifestyle sa siama. Lifestyle ke akaretsa dijo tse re di jang, ke akaretsa the way re disang ka teng. Ke akaretsa the way re roba just hela go itlhokomela. Kgang ya gore motho phela o bereka ga o ke o tsaya nako ela gore o ikhutse o kgone go tsa go kry-a boroko bo bo siameng. Gopola gore ga ke bua ka boroko ga ke re gore o make sure o robala 8 hours, o ka e robala 8 hours mare le gore o ne tshwanetse gore o nwe dipilisi o nwe eng e be sa nne quality sleep. So quality sleep can be anything from duration ya bo ma 3 hours, 4 hours, whatever, as long as you achieve the mission ya boroko. So the diet ya rona matsatsing a wa itse gore diet re ntse jang. People don't eat ya ka batshwanetse. Re kile ra bua ka nutrition before gore what is required, gore o tshwanetse o je how much protein, how much carbohydrates, how much fat. Motho tla go bolela rona ke mo dieting ke kgaola mahura. Fat is very important. So how kgaola mahura go na le di other cell functions tse tsa kgone go diragala because o sena the amount of fat e leng required. Motho are ke kgaola ke ja diet le ya protein hela ke kgaola this. Each one has its own complications. So make sure gore ha o plana nutrition ya gago, make sure gore o yetsa ene balanced. E ska nne la gore ke go ja hela or ke go nwa fela just this, ha ke go ja that. O feletse le gore wa compromise. Monate wa har le di baby nyane har le bana is that we get plenty of nutrition to grow. Mashi re kreya dikotla tse di rilekaneng tsene gore the body can also store. But as we get older, mabele ya rona we right tochara o ha o robale because of busy wa groover how le young, you know, you're putting so much pressure on yourself how ntso ya tirong and all of those things. O fela tsa gore o fetsa those nutrients or those nutrients that you have in your body. Next thing, how fitla bo 40 o setse o simolola o nna le di-cramp, o simolola o nna le di-pain, o simolola o nna le di-nutrition deficiencies tsa dilonyana tse di farologaneng. So ga e le gore ga o itlhokomele from a young age, o feleletsa le gore ga o take in enough of what is important, then o feleletsa le gore ga o gola o tla bo di-shorta dilo tse o bo nna le di-complications tse wona o sa di tlhaloganyeng. Ebe batho ba simolola ba re ka gore o loile or o dirile all those things, e le fela gore you didn't take enough omega and therefore your brain did not prepare itself enough and then you end up o developa di-problems tsa di-memory loss dilonyana tse di yalo yalo. So nutrition is the first part e le goreng it is very very important gore o e tlhokomele. Then the second part, health is not just about your physical well-being. It's about your spiritual, it's about your mental as well, your intellectual or your cognitive functioning. So when it comes to the cognitive, we're always advising people who stay busy, bala dibuka, you know, find activities that challenge your brain so that oskan no ibulala gore okay I'm at this particular level, for instance, professionally or however, therefore ha ke batle go ikoketsa. Develop interest in gore ga setse o ditlwaetseng or ke tsene gore di farologane from the work that you do, so that way you can keep stimulating yourself, keep challenging yourself and keep pushing yourself to achieve more. Research has shown gore those ba eleng gore ba phela ba buisa dibuka or ba nna involved in the hobbies tse eleng gore di different from the everyday living, the brain a process called neuroplasticity. That means that different nerve cells and different pathways are being developed at all times. How about your how I mean your brain implants it a particular pathway. It's a feel the other ones but the fellas are the fall away. That's how the brain makes sure how it keeps maintaining or maintaining itself. So how not active utera things other than what you normally do? You create new pathways, neuroplasticity, meaning your body is now, or your brain is able to now do things that was not able to do before, which is very important. That's one of the things that keeps us young. And that's one of the reasons why I have how bona batho ba ntse ba dira ga ba ya retirement ding motho teng ka rotsofala ka bonako, like after boma 1 year motho teng ka rontsa dutse hela go lapeng a shebile TV gore
asa putu
marapo le tlhaloganyo ka re mongwe re uthunya ka speed all of a sudden ka gore motho teng ntse asa create that constant stimulation e le gore wa e tlhoka. So it's very important to always be challenging yourself mentally. Play puzzles, read books, get involved in activities that challenge the way you think. Maybe how to tlhapa meno ka letsogo la right, try every once in a while o dirisa letsogo la left. you know, things like that. And then the spiritual part, even Leona, I can't really give much of an advice because it goes according to the Tumelotabato. But spirituality, let's not get it misunderstood, because spirituality means gora gora o ya kerekeng o fitla o rapela yang o dira dilo yang. Spirituality refers to that that relationship that you have with your higher being. Each one of us has a different way of relating to the person or to the being e leng gore re feela gore e re tlhokometse. Go na le o e leng gore, for instance, maybe Sontaga, ha motho a teng a sa ya kerekeng, mare just being able to sit and do the garden, in that way they connect with their higher being. Go na le o e leng gore different ways. It doesn't necessarily have to be gore o ya kerekeng o rapela, although it's very good to always go rapela le batho bangwe. Ga ke discourage ope, next thing motho a ba re doctor re seke re a kerekeng. But find your own way of communicating with your higher being, of connecting with your higher being. And that is one way that will always keep you young, because how na le tumelo e leng gore it's strong and it's firm and has a good foundation, that will always help you to build that resilience gore kgone go dila le the things that will come into your life. Mathata a bo anxiety, mathata a bo depression, mathata a some of these conditions they did least one because re sa khone go deal sentle le the mental challenges tse re dilang le tsone go tirong, go lapeng, or you know, on a social aspect. Those are some of the things that's why it is so important gore o nne le that good foundation with your higher being. So in my experience, one of the reasons why people do not become adherent or compliant to medication or things or therapies that are prescribed by their doctors is because what one of the doctor man khay bona sentle, you know, I don't have that particular condition. So denial is a big problem. Motho ipulela gore ke monyane mos and ha ke ikutlwa sentle hela. So doctor ga rena ke na le high blood, to tell I don't know gore o bua kaeng because ke monyane and how can I be having high blood pressure? So motho a tenga ba sa ne treatment. Then we go nna le ba le bane gore o nwa treatment ha itse re dirile bo stoke. For instance, ke na le ba ntse ba le gore motho dirisa treatment ya bolwetse ba sukiri ya diabetes. Motho teng aje le tse di sukiri tse di sa siamang a ba itse gore ke tla itlhaba ka speed gore sukiri tle ko tlase. You do that once or twice, maybe go tla nna, you know, not so bad. But you do that several times, eventually le body ya gago, it also changes. Khona le the complications, khona le the problems ene gore ga khone go di control gore go di reverse. So that attitude ele gore hi man, doctor ha di dira sentle, doctor ha di bona pila ore ke tla dira mare ke tla nne ke ntse ke no medication, can also be a problem. And then of course the healthcare professionals ga re tshwane. Khona le doctor wa Sekgowa, khona le doctor wa Setswana. I never ever disregard my colleagues. Ke ba bitsa my colleagues, traditional practitioners, because they also serve the same purpose that I do, just maybe in a different way. So hongwe o ka tla go gonna ke be ke go fa medication, the antibiotics or whatever, o bo ipolela gore ha man ha ke batlilo tsa Sekgowa, ke batlilo tsa Setso, o bo ya ko ngakeng ya Setso. I always ask gore mo re kgonang, if it were possible, re kgone go dirisana le di traditional healers, because re le babedi re dira se se tshwanang, is this maybe in different ways. And nako ngwe tla fitlhela o na le patient e leng gore ga nne botoka mo go wena, mare ene a ba kgona go go thusa, a go bontsha sengwe se wena o sa se bonang, ebile a ba mofa le therapy e leng gore ya mo thusa. And le for bone the same way, we have high numbers tsa HIV, we have high numbers tsa TB, we have high numbers of resistant conditions in the community le gore ga di nne botoka. Gongwe motho a teng o ne a tsamayg mo go nna ba a fila gore a ka se tseye treatment a ba ya ko go wena. So ga a le ko go wena le wena o lekiletsa o bona gore ga go berekege, a re buisane gongwe we can find a way of changing that person's attitude so that we can improve the well-being and the outcome ya bolwetse ba the person. So challenge ke gore rena le go treat our health as if we're separate. as if nake fano eno ofale marupile. You know, I was very impressed one day kina lengwana o nana le diarrhea abaya ko nga kenya Setswana sa ye ko kliniking nga ka Setswana lantla a molekella a mofa something ngwana a se nebetere itse a boela go go ene gore a e for review itse a bona gore marongwane o na sale ale ke re a felletse metsi a ile ene go ngwana le dehydrated re bona gore o wa kgaoga nga ka Setswana a tsenya ngwana mo koling a tla le ene street go sepetlele ke le teng a botlha re bona go dirile solo solo so ka teka over ka tsenya drip ngwana a nna botoka so o ska go ska nna le that nya gore
iko boya go
gone gore le nna ke kokobetsa because ke acknowledge gore bana le bokgoni bo nna ke senang
bona
bana le matla le pono e nna ke senang yone so ga ke nna ditlhong gore ke kgone go ya ko ngakeng ke re o itse go na le se ke se noticeng se se diragalang mo communityng gore go na le high number ya di young girls ba ba leng pregnant or high numbers tsa batho ba autism or something ka re wena le wena wa ba bona mo go wena a wena o noticete sengwe a re ka buisana mpolelele o ntlhalosetse and we're always open. I'm always open to learning. There's a lot more fascinating success eating. I will always ask other people for okay, when I'm born in Arika Tusana, Arika Tuleta, fella yalo. So that's my little 5 cents worth there. When it comes to health, gore ke bone gore gantsi malwetse a mantsi first of all tshwanetse re simolole ka prevention re se ka emele gore re lwale pele re ya go batla thuso re simolole gona ano re ise re lwale gore re ipaakanye re prevente these conditions e leng gore di ka se re kore le ga e ka go tshwara wa itse at least you have the knowledge ya gore go dirwa ya mare o prevente gona le gore o lwale pele o boa go batla wa go seng ka thuso and then number 2 ke yone ya gore once yanong o lwala o se ka tshaba go ya ko o go batla thuso ko o e batlang ko teng wata o e batla ko go nna o re ko ngakeng ya Setswana mare a e nne gore go nne le some kind of communication gore re kgone go thusana a little bit more as well from there and then yeah cure ke yone ya gore take your treatment be compliant and o ska tshaba
ke ke dumela le gore moreetsi wa Mahikeng FM o itsetse gore go ntse segolo jang ya ka go ketekiwa le letsatsi le ka bokutsonyane pele ke go golla wena doc le lona baoki le dingaka le bona tshegetso ntseng jang segolo jang go tswa kwa
waitse harna support honestly there is some ke buela again from my own perspective ke buela ke le isa ga ke tsiba ba bona gore go ntse yang but we need that support especially the psychological support kile ka re ke bereka go bara one time for instance having to make a choice or decision ya gore ke patient ofeng o tsenang ko ICU ke ofeng o sa tsenang ko ICU go tshwanetse go dula le motsadi o mmolelele gore ngwana ga go gatle go kry-a bete because of this and this and this reason a ke ranong mafelo a mangwe ga ana di-resources tse di enough and it is the hardest thing kore psychologically go bolelela motho gore ngwana gage o tlhokofetse gore o tlo go tlhokofala gore yang ga go monate go it's heavy go bolelela motho gore o na le bolwetse bo bo sa tleng go fola or go bolelela gore o na le bolwetse bo bontsinyana it's heavy so that psychological support is very important because it's not even about the money it's not even about gore you know o bereka di hours tse kae just having that support ya gore ha o fetsa kgona go debriefa go bua le mongwe go tlhalosa and then mongwe a ba go fa that support is very important so for all of us ra o mangwa kana I work both private and public ra o mangwa so hela gore batsadi le bone ba kgone go nna le that sympathy and that empathy ya gore okay le ene kana motho o dila ka batho ba ba 20 ka letsatsi ga se nna hela so have that consideration and be supportive towards your healthcare provider
doc ke le bogile re tla kopana gape mo bekeng e tlang ke re ka lebo
amen
same time same place
amen
same studio
le tlhokomele le tlaleng sentle
le boga doc
you've been listening to the Mahikeng FM podcast if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 MHz Sikokelo Salwago